Nga tuchari mubudu eyo abatuuze mu town council y'Embirizi mu district ya Rengo basanyukidde enteekateeka ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission y'okwagazisa bannayuganda firimu ezisanyiddwa bannayuganda era nga zikwata ku mbeera zaffe eza wano n'ebyafaayo bitukwatako. Abatuuze basinzidde ku firimu yabalagiddwa ng'ekwata ku byafaayo bye yali omutaka w'omu kitundu yali omukubi w'ebifaananyi Nakinku omugenzi Sano Galosius Kibaate yali nannyini studio eyayitibwanga Akwata Empola mu kumujjukira emyaka 50 gye yamala ng'akuba ebifaananyi.
Kaali Serunkuma najja muno mu 8 mu ogumu nasiŋŋaana Mzee Kibaate ng'ayina studio yawo nga mu tawuni kale mu biseera ebyo nali kyali muvubuka bwe natuuka ne mpasa negenda mu studio ye n'atukwate era nasanyuse nnyo okulaba tuifuna ku bifaananyi ebyomu.